weli waxaa ciwaanada kaalimaha hore kaga jira warka sheegaya in websaytkii ololaha Trump la jabsaday. Saacada kadib ayaa madaxweynihii hore u bartiisa Truth Social warkan soo dhigay. Fariinta ayaa sidan u qornayd: shirkadda Microsoft ayaa nagu soo wargelisay in mid ka mid a websaytyadeenna ay jabsatay dowladda Iiraan. Madax reer Iiraan ah ayaa iyagu eedahan iska diiday. Dokumentiyada la jabsaday ayaa lagu soo warramayaa inay ku jireen kuwa J.D. Vance oo ah ninka Trump kuwa helin doona tartanka. Vance ayaa xaddii ka soo muuqday dhowr barnaamij oo telefishinada Maraykanka ah, iyadoo su'aalihiisu ay ku koobnaayeen oo keliya tartanka madaxtinimo. Waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee telefishinka ABC ayaa senatarkan reer Ohio iska fogeeyey eedaha ku saabsan hadalla uu dhowaan jeediyey oo ku saabsan arrimaha qoyska, isagoo hadalkiisi durba u weeciyey siyaasadaha ay wataan labada tartame ee xisbiga dimuqraadiga matalaya. Maxaan uga hadlaynaa sicir bararka? Maxaan uga hadli weynay in adeegii guriga la awoodi waayey siyaasadaha Kamala Harris dartood? Dhaqaalaha ayaa sidoo kale ahaa arrin ay sabtidii ka hadashay Kamala Harris isu soo baxay ku qabatay gobolka Nevada. Waa ballan aan u qaadayo qof walba marka aan madaxweynaha noqdo. Waan sii wadayaa dagaalka aan ugu jiro qoysaska shaqeeya ee Maraykanka, sida inaan kor u qaado heerka lacagta saacaddii lagu shaqeeyo iyo inaan meesha ka saaro cashuurta la saaro lacagta tibta amaba bakhshiishka lagu siiyo ee ay qaataan dadka shaqaalaha goobaha martisoorka ka shaqeeya. Trump ayaa isna ballanqaadyo kuwaas la mida horey u sameeyey, islamarkaana Harris ku eedeeyey inay xadayso siyaasadihiisa la xiriira in lacagta bakhshiishka aan cashuur la saarin. Xitaa iyadoo ay sii kordhayaan dadka Harris ka dalbanaya inay faahfaahin dheeraada ka bixiso qorshaheeda dhaqaale, haddana xoogga ololaheedu waa midan la dafiri karin, sida ay sheegayso Amy Klobuchar oo ah senator dimuqraadiya lagana soo doorto gobolka Minnesota.
She has ignited the country starting in Philadelphia to the heartlands of Wisconsin.
Way horisay xamaasadii waddanka laga soo bilaabo magaalada Philadelphia, Wisconsin iyo isu soo bixi Arizona ee ay soo buuxdhaafiyeen dadka badan 15,000 oo qof. Dadku waxay danaynayaan in horey loo socdo. Harris ayaa xaddii ku soo noqotay magaalada Washington D.C. kadib kulan ay kaga qayb gashay magaalada San Francisco ee gobolka California. Iyada iyo madaxweyne Biden ayaa la filayaa in Khamiista ay subax kaga qayb galaan gobolka Maryland. Donald Trump ayaa isna u ballansan Arbacada inuu hadallo dhaqaalaha ku saabsan ka jeediyo magaalada Asheville ee gobolka North Carolina.